Ubizi, uma nge-speed. Phezu kwespan, hamba kanjani. Kali ingane zithu nemali. Mane nizwe ngabantwana abatshela umbali. Ubizi, uma nge-speed. Phezu kwespan, hamba kanjani. Kali ingane zithu nemali. Mane nizwe ngabantwana abatshela umbali. Sesiphakathi ema-lighting. Party fandak, yo le party. Ayy, tubulitshe sifuthi mele panzi. Ayy, wishy wishy, family. Sesiphakathi ema-lighting. Party fandak, yo le party. Tumulitshe sifuthi mele panzi. Mani wishy wishy, family. Party wishy wishy, family. Ayy, funda ganja, ni bicycle. Uye le move, atata mi. Engithi khalimba, zepalini. Ayy, wishy wishy, family. Ayy, funda ganja, ni bicycle. Uya le muva thatha mi engithi kalimba zepalini. Ayisuku yang Jova. Ayisuku yang Jova. Ayisuku yang Jova. Ayisuku yang Jova.